tutu. It's a BFM boy in again. Papa eyes on the beat in again. Lero runa kulwa fe baby wa kuchakara nkutorora mukaga mpaka mande chiro. Chirara njagara baya etu barobe seo shepu yo jinyola batali no balabise. Njagara nkula bengo kirizo mugongo paka wansi kuba mazino galina. Baby njagalo gazine wega kwa yopite na nge kuzini say. Hey baby, kutwara ku disco teri wara mu African. Njagalo bakubise stero za chimerika nga murizi bendove chidongo chinyume. Sagalo pe distance di atunyumirwe ase nkwata uya gara usabe choya gara. Tutigide kuba sirina kwenjagara na chikuba wachikuba kweva umalala baby. Let me say kata, kata kiuno chako mpaka chini tungisha. Tingishu kishushe mpaka downi kwenye ya. Umirobu lambo chari mulamo you know my like it. Weo shake a piggy bamba. Let me say kata, kata kiuno chako mpaka chini tungisha. Tingishu kishushe mpaka downi kwenye ya. Umirobu lambo chari mulamo you know my like it. Weo shake a piggy bamba. Unapendeza ukicheza dia. Kuhiguro gabi gula mabeba ifia. Wawa singa nyonjagaro venange kunia. Ofunye BFM uponyo mire kudunia. Kutambuze mkudambuze mchivuga Dubai ngalina. We my bestie, manyati we ja fly. Ura mizi yodi nao, mutima wanjura tuza. Ulinda kukunde vita gambika. My girl, jagala tuzine wa msakata. Kubanga hano chimanyiti guanta gaza. Two time, kuruno ze mkwe pikira. Tugende mchisenge nkuo mchikiri. Wanasemu na nipenda japo mimi sina mali bebe. Kodati kubira na wenje ndiredo kuo mkwano. Hani daddy goya wanga mama. Madamu kwani mina kutamani. Napendeza ukicheza dia. Kubiguroga vigula mabeba ifia. Kwa vasi nganyo njagalo venange kunia. Ofunye BFM uponyo mire kudunia. Alright then. Kata, kata kiuno chako mpaka chini tingisha. Tingishu kishushe mpaka downi kwenyenya. Umirobu lambo chari mulamu you know my like it. Weo shake a piggy bamba mise ikata. Kata kiuno chako mpaka chini tingisha. Tingishu kishushe mpaka downi kwenyenya. Umirobu lambo chari mulamu you know my like it. Weo shake a piggy bamba mise. Baby show them. Abatagalina musirike. Abagalina bagalina bomudigide. Baby dance. Wali abatalina chivalume. Yajiku woku chikuba. Alright then. Kati 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 ono zungusha. Sheri tingesha ngeno wensapata. Gabi kure ngari kubedi. Wentu kazi kulile mpite kuketi. Kutigizi yo bigi 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 nyashi. Wachikubuli na ulichi mumufiesi. Kiala mino kata, kata kiuno chako mpaka chini tingisha. Tingishu kishushe mpaka downi kwenyenya. Umirobu lambo chari mulamu you know my like it. Weo shake a piggy bamba mise ikata. Kata kiuno chako mpaka chini tingisha. Tingishu kishushe mpaka downi kwenyenya. Umirobu lambo chari mulamu you know my like it. Weo shake a piggy bamba.